lia muntu lilo lekesha pe pa fivi ifyo inenchi tata lelo papi sumalila shivata ilinso lia muntu lilo lekesha pe pa fivi ifyo inenchi tata lelo papi sumalila shivata ilinso
ilinso lia
Ilinso lila shivata umwine nishinanaka aleshipula mukukana ishivana lufyanya kanshilinso lilelo lesha umwine nishinashivuka asanga pofye filubo ilinso
ilinso
Senda kavila kubombela imwe bayawe lelo ilinso lya muntu lifwaili kishafe filuo ilinso lya muntu talimkula ilinso lya muntu talinkoselesha ilinso lya muntu talingafwa bayawe ngafweni ilinso
ilinso lya muntu
ilinso Chalipisama leteni
leteni cheni cheni
ayawe
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 leteni chemo chenu
ayawe mwenye historia ya mama nyalu fyengo echo avengi tukakilwa jalimona wino limo limo umwine alanaka ashipula alala Kuchenana, vaya wele teni cheni chenu mchalo Tuala po kuchenana, ilinso lya muntu lya lufyengo Na mayo vali mutwele, kufufu yesu Uyu twa mwikata kubuchende, ifunde lile tiku mwipaya Shili inende papa ilinso lya mwene fyena mayo kubuchende kuba bantu babili nomba shi bantu alikwisa ilinso
ilinso lya muntu
talinko selesha
talinko ya
Apona pano na paliana uluwa Inenga fweni Pantu imweta mushipula Tata nkosheni Kengile mu Yerusalema Nga fweni
Inenga fweni
Mwema shila antula pali nene mwana wenu yawe
Tata nkosheni
Ashipula alala
Yerusalema
Nga fweni inso, iri inso, iri inso, iri inso, iri inso lya muntu. Ine ngamfweni, bantu imweta mushipula, tata nkosheni nkengile mu Yerusalema. Sharing.